Yeah. Yo. Check it. Peni na paper na kuimakinisha focus. Liachana na battle ili niwakilishe soldiers. Wakilisha conscious wakati wakali wameshika sana chati na ajawai kuitwa moja. Miti kasi mingi nisinyime nafsi ushindi. Nkichoma wanayeyuka karizla ya plastiki. Kichwa cha black, fikra za black kwa black lyrics. Moko wa miujiza black feeling. Wananita kichwa mtaji, kichwa mchongo, kichwa mradi. Kichwa kimejaa nondo, sio mkondo wa vichwa maji. Kichwa dondo kwenye darasa la vichwa flani. Teacher nafundisha kichwa one.
Hili waonya mkae macho mkatizama mavazi. Gucci Louis V Prada. Kibishana nachofanya kitopata nafasi. Na mgodini wachimbaji wananyona almasi. Sija takatisho sim safi. So julize madalali zinge ita sim gapi. Juni vita maji maji liza sim tanki. Juja meza lastikadi tupa tupa shinga. Muse maka shut up kimia. Hizo mbojojo nyingi nena press pauzima. Sifi na tema mavest kwa uzima. So kushindani vya mbuka kugesi na kujima.
Bado na ball biggie. Bado kwa mfoma city. Bado na fortune. Bado they want to see me. Bado na raw. Bado na grow biggie. Bado na rap tizi. Bado they want more. Bado they want more from me. Bado kwa so broke. Reason wako so legit. Bado they can't stop me. Niko so legit. Yeah. Wachena watoto zuri wote waje kwangu. Maisha mazuri yote yangu. Yangu. That's what I see kwenye hii dunia yangu. Yangu, yangu, yangu. Let's get it.
Sio lazima nachifanya na wajue. And this is how we do it. I can't ting la li la. I can't ting la li la.
It's I'm better with the flow, yeah. Now not but toker that just told me to be better with the dough, yeah. Now see you choker, I'm just moving on, yeah. Now kill a nigga, step haters, what pretend I just don't play. This the boy from the killer song. Now not but toker down play that could kill you, son. They call me son on the land, homie. I tell you every day we ball, homie. Let's go.
See on the team and I just find and I walk you. And this is how we do it. I can't ting la la.
Fake MCs uncomfortable. Come is a bad man, lyrical untouchable. Now jumping, that's why I'm in a miserable.
Mr. DJ roll it up on your turntable.
When I am in the building, I really don't have to say it. You just need to move your ass out of my way. You talk up on the zango. Nshagairi yapo nisema achene my MC. Watoto waje kwangu. B to the M to the C.
Mawenge.
Wakali wow, how anifiki.
Wazembe.
And this time ni Q na sija moga. Kija kichwa kichwa kapu. Utagondo.
Wananita miguu. Ona kila chocho napita kwenye speaker. Hizi ngoma ila vocals inaskika. Siwezi shikika. Hata nkipita peku peku kifikwa. Minipo ngambo za lendo kikwetu kwetu na vyo hasu. Kama askari wa miguli nile kuku. Except kichwa na miguu tena kwa mria. Wanaofanya utumbo wapo rundo kwenye mdundo. Wasidia na kiuma nigga, this is how we do.